kun radio sagale americati radion sagale america sambata abdil bata galgala sala ma walakka jalka baga sa saditi saganta afan romo satellite nail satin tamsasu amma jalkaba aggeffato ta kenya jalla ta muwakka moltan saganta kenya tumura torbani kan rake sabre kana kesa kannen arraf jenne filanni qabadde di hadde injira aga tumura saganta kenya ta kan wolin turtanin sidafera dilbata amajilama barakuma labaf didama kesumme sanke sanarani namodandi tigara qopile kenya tichen aggeffato ta kenya dalaton romas washington dc binanno shejiratan ajjechaf ditale mirgana mo mawromiya ke satgege samajimata masra motuma white house wajira ministry dimala united states civi banka dunya fulra tirira mormibani turan guyasanani bakasana targame kana studio da ke summe sature waile ke yesorada ke walin saganta qindisine nan jelkaba
Sanada tamo namudan di bilbilirjira kula hiriri tabawujir khanjira namo guddo segalate fanna la meka yon hirir kana man argit
namni magala kana kesa korrandu fe nama hedutu jira washington dc nana shechuda kun mal dabalata virginia washington dc maryland dabalata jechuda la kosina wa dabalajira amma namoni white house ra gara state department yo kanmo ministry mala united states dema jiru hayon erida kana malakata warraq inde san kesa dama tokko ga fadin jira hawasa romora obwa safa kitil jiram
erida kana kan bane motumman ethiopia mata romoratte kesattu zoni dia oromia fi kibarat yakka guddani dalaga jiru sana balale facchoda hakasmo adunyanis kana bare dibarat gore motumman kuni kana ra karabatu gochura asitti argamne jiraicho nanno ya ke satti kan ta'a jiru kibbatti kan ta'a jiru dugumatti baaye kan nama su kanne suda ummanni oromo ke saratti akka binesa ta dam samajira namni mana ba'e de biwin dandau ke sarat aje famajira manni barumsa sirriti de man jiru umni warana akuma jirutti gafi tokko male kanuma arge kanumatti hakka de nama aje sajira hida jira fakkenya ko fudanne ijolle daimo wagga shani ti gabe mila sa kan ci damma ka ku tasfai kan jadam abba sa wajinu fararatti to de mari ko kolata ke sa tutu argani abba sa ru kutani mu chan jala tae adara abba ko na jesi na tu ni jadu ti accitti ru kutani isalle ti dabalani kararatti gatani de mari ye chura wana kasi ku ni wan eddo to ko duwa tun ta in ku ne ka charrata e lubun sani ya fe gadi ba ani media ti lubbachu danda amale indi kan bosona ke sa ti o gan cha ka ke sa ti do dat orusani keset dotti kota jiran dotti buna funana ta jiran undatti ajje sani bira darbaichul inni kuni yero gababati asittimo dukkana keset network ra kutani ifsara kutani telefona ra kutani eddo organita ko bidinsa ajje sani bira darbu jechul kana jechun ba yetti adunyan ille kan imbegne yakka guddata de majraichul ranno sana keset namni hidamun ajje famun se amma namni mati jirachi su dandau mana ta undan da wuhin bakata ni kan cakati bakata jira ni kan mana ida jira isa argani na jesu kuni egere oromo matasa dukkane sa kan jirut bai etti kan nama gaddisisu matin kanisa toru kanisa kallabu tokko in kamne akasitti duma jira choda gidra gudda ke sa jira kuri adunya ti be kama hin jiru furman ni mulata hin jiru humna waranatin ummata sana bushuda fi da irratti tiba kanan jadam ne ratti gegge sa jiru choda
Jauh berarti ni, motumba ni, waye kesuma, waye warani gujit, legat gege famajiru kana, kita toni umata mana rasi gugu, namoto kamsu, ajecha gege sujechune, elakan ni matature dekamara, fakenya famagama, kalle walagati, hogana university, damriollo, kabanituran kajiru, dubatamature, namon albuda basu deman, namon eje famajira mature, namon garafin sinde, sile bakatani kufanjiru jechun, motumani rohde ja dubbatakura warra hiriran kanan yokan mo warra hiriran indesani waye kano mal kubakabdu kano kamitiral tijere ga badenture obbo asafakitin akana jechuna de
akata tilala jero seerani biyya tokko bulchuun seera eeganii seeraan hojjetanii jalqabatan. Seera alatti seera suspendii godhanii amma naannoo dhiyaatti yoo ilaalle command postii militarii jala gashanii guutummaatti gaaffii tokko hin qabne lubbuu namaa balleessuun ajjeesuun kana waan hundaa waan barbaade gochuudhaaf seerri hin jiru jechuudha. Seera sana suspendii godhanii seera tiksuudhaaf yookiin immoo seera eegsisuuf kan jedhu kuni dhugumatti waan hin fakkaannedha. Mootummaan aangoo olaanaa qaba. Humna hidhateeru qaba. Qabeenyaa miidiyaa qaba. Isa sanatti dhimma ba'uudhaan gaaffii dhugaa Oromoon gaafatu sana karaarraa dabsuudhaan golgaa seeraan jedhuun uummata sibiilii irrattidha kan ajjeechaan raawwataa jiru. Uummanni kun amma shiftaa yookiin waboo utuu hin ta'in kan du'aa jirani dooktarootadha. Dooktara mana yaalaa keessatti utuu nama yaaluu kan ajjeefamu jechuudha. Barsiisaadha. Ijoollee barattuu dubartii ciniinsuurratu jirtu mana yaalaatu deemaa jirtu kan karaatti ajjeesanii jechuudha. Jarreen kun yakka hojjetanii yookiin hidhata waa tokkollee qabaatanii miti waraanatti. Inni kun maqaa golgaadha. Shiftaa kan jedhamu miidiyaa adda addaarraa kan dhageenyu waa tokko sana kan himatanii beekan takkaa dhageenyee hin beeknu. Uummanni naannoo sana jiraatu akkasuma godhanii yookiin immoo warri waboon dhufanii nu ajjeesanii nu saamanii kana nu godhani kan jedhu karaa uummataa ragaa adda addaa karaa miidiyaa addunyaa irratti kan darbuun waa tokko kan akkas jedhu hin jiru. Kan himataa jiru kun mootummaan ufuma isaa faabrikeetii godhe ufuma isaa tolchee waan ufii isaa godhe tokko siyaasatti dhimma ba'uudhaaf jedhee waan ufii isaa dalage tokko miidiyaa isa qabu sanaan uummata irratti wanni godha malee kuni dhugaa miti qabatamaa miti. Qabatamaan kan jiru namni du'ee maatii isaa owwaallate ijoollee obbolaan lama limmu keessatti mana keessa gadi baasanii obbolaan lama wal duukaarra yeroo ajjeesan kuni shiftaa miti mana keessa. Inni kan horii isaanii buna isaanii jalaa ciruu boqqolloo jalaa haamuu kuni hundisaa waraana bilisummaa Oromoo adamsuutu hin ta'in uummata sana yakka olaanaa irratti daragaa jiru jechuudha. Ajjeechaa jechuudha. Kan nam tokko nam lama du'etu hin ta'in hawaasa sana ajjeesaa jiru. Maatii sana ajjeesaa jiru. Maatiin namni isa xooru gara fuulduraatti waan ittiin jiraatu tokko hin qabu taanaan isaaf dhumatee jechuudha. Karaatti hafanii. Rakkoo guddaa keessa jiru.
Edansaa Gamfaaniin immoo warra dhudhufa akkumam jettee Washington DC, Virginia fi Maryland keessa dhudhufe nama dhudhufe isallee wadu dubbisuun ooltu.
Dhuguma namoota dubbiseera bakka adda addaa irraan sora. Dhibee adda addaa akka uummata kana keessa jiru dubbataa jiru kunuuti.
Sanchaa Ogiin jedhama. Hawaasa Oromoo Washington DC booddeedhaan dhufe. Yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa waraana command postii fi Oromiyaa keessatti diriirse uummata Oromoo ajjeessaa jira. Uummata Oromoo hidhaa jira. Kanaaf kana balaaleffachuudhaan dhufe. Ajjechan immoo yeroo ammaa dhiyaa Oromiyaa Gujii keessatti bakka adda addaatti namoota baay'ee ajjeessaa jira. Ragaa barbaachisa ragaa dhibba tokko tokko dhiyeessuu ni danda'ama. Naannoo guddisoo keessatti mucaa waggaa shanii abbaa wajjin bakka tokkotti rukute dhimma deesse mucaa waggaa shanii rukutuun qaamni isaa dhibba tokko irraa ijjateera. Bakka biraatti immoo naannoo Horoo Guduruu naannoo Ibaantuu keessatti obboleewwan lamaan haadha fi abbaa fuulduratti ajjeese. Isaanis Lalisaa Qinaatti fi Iyyaasuu Qinaatti kan jedhaman haadha abbaa fuulduratti ijoollee waggaa 18 hin guunne ajjeese. Waan hedduu dubbachuu hin danda'ama waa'ee mootum raayyaan kun inni gochaa jiru. Booranaa keessatti bara darbe kana misirroota wal fuudhanii tokko galan iddoo sanatti misirroota lamaan iyyuu ajjeese. Kana biraatti immoo nama shanii ajjeese. Kana baalee dubbachuu waan dhufe.
Kasaa gama kanaan immoo imbaasii Itoophiyaa Washington DC jiru irraa deebii argachuuf jenneetti marroo hedduutti deebinee hin arganne nama wal hin galateedha. Katuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtu.
Barumsaa ifa salaalee sadarkaa lammaffaa kan giiftii duree Itoophiyaa adde Zinnaash Taayyaachoon ijaarame har'a eebbifameera. Manni barumsaa kun godina Shawaa Kaabaa aanaa Wacaalee ganda Bosoqqee Jaateetti kan inni ijaarame. Barattoonni mana barumsaa ifa salaalee sababa manni barumsaa sadarkaa lammaffaa naannoo isaaniitti hin jirreef daandii dheeraa deemanii fi barnoota addaan kutan bara kana mana barumsaa kanatti deebi'uudhaan barnoota isaanii itti uffanii barachaa akka jiran himan.
Dasana Saffaan jedhama. Barataa kutaa 9ffaa. Silaa ani muka xurrii tan baradhadhee yaadee ture. Mukti xurrii baay'ee narraa fagaata. Silaa achi taa'ee mana kireeffatee taa'a. Ammaas dubartaa'ee tanaan dubar immoo iyyuu achi ammaas baay'ee nan dhibu. Tokkaan dhufee barachaa jira. Baay'een itti gammada bakka manni barumsaa kun ijaarra. Akkuma beekamu barattoonni akka maatii isaanii birallee taa'anii barachuu danda'an asitti dhiyoo waan ta'eef barattoonni maatii isaanii bira taa'anii ni baratu. Manni barumsaa kun manoon barnoota kaan irraa baay'ee adda ta'ee kan jirudha. Baay'ee barataa hawwatu waan ta'eef barattoonni argamanii barachuu danda'u jechuudha.
Manni barumsaa kun barattoota aanaa Waacaalee dabalatee aanota ollaa, aanaa dubar akkasumas magaalaa Muka Xurrii fi kanneen biroo kan aanaa kana daangessaniif carraa akka uumes barattoonni kun himaniiru. Manni barumsaa kun giddugaleessa qorannoo fi qo'annoo akka ta'uuf biiroon barnoota Oromiyaas deeggarsa barbaachisu ni taasisaa jiran. Aanaan biiroo barnoota Oromiyaa obbo Alamaayyuu Asaffaa sirna eebba mana barumsaa kanarratti argamanii haasaa yeroo taasisan.
Barnoonni biyyi tokko guddattee, biyyi tokko badhaatee, badhaadhinni biyya tokkoo kan ittiin mirkadaa'u sammuu misoome qofaan. Qulqullinni barnoota illee kan mirkanaa'uu danda'u akkaataa dhaloota itti kunuunsinu, akkaataa dhaloota gara mana barumsaa itti finnu, akkaataa ijoollee hin baranne keessattuu ijoollee sadarkaa lammaffaa gahuu dadhabdee qe'ee taftu qe'eedhaa baafnee kan barnoota isaanii addaan kutan gara mana barnootatti isaan deebisnee kunuunsinee akka biiroo barnoota Oromiyaatitti, akka mootummaa naannoo Oromiyaatitti, akka qaanqeetitti qabannee ibidda guddaatti ceesuu kan dandeenyu, milkaa'ina guddaatti ceesuu kan dandeenyu dhaloota irratti yoo hojjenne dhumu.
Naannicha kunuunsuu fi eeggachuu qaba jechuun barattootaaf dhaamsa kan dabarsan ammoo giiftii duree Itoophiyaa aadde Zinnaash Taayyachuuti.
Tilukun adara amilaachuu nagar biinoorayi tumirti beeytu yaraasaachuu noo. Inda tabaalew ka mangistu bajeet adellum yetasarraw. Ka uch baaganyawut fandu noo yetasarraw. Na adara maalet moodaw. Inda raasaachuu adargaachuu inditti jiru.
Amanaa guddaa isiniin jechuu kan hin barbaadu. Manni barumsichaa kan keessanidha. Akkuma jedhame baajata mootummaa irraa miti kan inni ittiin ijaarame. Fandii biyya alaa irraa kan hin argadheen kan hin hojjetame. Kanaaf imaanaa isiniin jechuu kan hin barbaadu akka kan keessaniitti qabadhaa. Barachuun waan guddaadha. Namni yoo barate biyya bulcha. Namni yoo barate nama gargaara. Maatiis gargaaruu ni danda'a. Kanaaf barattoonni barnoota keessan qofaa irratti akka xiyyeeffattan barnoota keessaniif yeroo kennitanii akka barattan imaanaa isiniin jechuun barbaada. Manni barumsaa kun baasii birrii miiliyoona 13 fi 1800 waliin kan ijaarame yoo ta'u maddi maallaqa ijaarsa kanaas deeggarsa maallaqa biyyoota garaagaraa irraa argameen akka ta'es waajjirri giiftii duree Itoophiyaa ibsee jira. Manni barumsaa ifa salaalee daree barnootaa 16 kutaa yaalii 4 mana kitaabaa tokkoo fi kiliinika barattoonni itti yaalaman dabalatee wantoota manni barnootaa tokko guuttachuutii qabu guuttatee kan ijaarame ta'uu sirna eebba mana barumsaa irratti ibsameera. Manneen barnootaa waajjirri giiftii duree ijaarsaa jiru keessa manni barumsaa ifa salaalee isa jalqaba eebbifame akka ta'es ibsameera. Manni barnootaa sadarkaa isaa eeggatee fi waan guuttachuu malee guuttatee ijaarame ifni salaalee qulqullina barnootaa eegsisuu keessatti gumaacha guddaa qaba jechuudhaan barsiisonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbisees ibsaniiru.
Maqaan koo barsiisuu Sannaayis Katamaan jedhama. Kanan hojjedhus itti aantu mana barumsa kanaa ta'eeti. Manni barumsa kun asitti ijaaramu isaatiif gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Rakkoo uummata keenyaa baay'ee nu fura jennee yaadna. Fureeras argineerras kanan beekan barattu cimtuu barattu koo as mana barumsa elementarii yeroo barsiisaa ture yeroo Muka Xurrii deemtee baratte ijoolleen yeroo buttiidhaaf yaalanii qoodan butamu jettee kan bishaan itti dhaqxe nan beeka. Qabatamaadhaan jechuudha. Amma garuu barattuun kun kaakumsa isheetiin haayiskuulii Muka Xurriitti barachaa jirti. Tokko kiraayin manaa akkuma yaadamu 600-700. Inni kun immoo barataa kanaa fi humna maatii isaa waliin hin deemu. Barattoonni hamma taatee baratanii hamma taatee hafaa. Hamma taate barachaa akkasuma jedhanii barnoota keessa holluqanii darbu malee barnoonni barataa keessa holluqaan turre jechuudha. Kuni baay'ee rakkoodha. Isa sana amma hir'ateera.
Manneen barnoota kan qaqqabe isa jalqabaa ta'uunsaas eerameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gara qophiitti aanutti ceena. Dhaabbanni sadarkaa addunyaa mirga dhala namaaf falmu Amnistii Intarnaashinaal ibsa dhiyeenya baaseen Oromiyaa lixaaf kibbaa keessatti hidhaa seeraaf sirna eegintu geggeeffamaa jira jechuun mootummaa qeeqee jira. Wixatta dabre kana jechuun amajjii 27 bara 2020 kan maxxansamee ba'e gabaasaan Amnistii Intarnaashinaal kun miseensota rogeeyyiif deeggartoota dhaabota siyaasaa jumlaadhaan hidhuutti deebi'uun mallattoo yaaddessaa Itoophiyaa keessatti mul'ate jedha. Amnistii Intarnaashinaalitti qorataan mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa obbo Fisaa Taklee waa'eedhaa kanaa waa'ila keenya VOA Tsiyoon Girmaaf ibsanii jiran.
Sammoonni tasarsamuutu suroch ብዙ ናቸው በተለያየና የተለያየ አካባቢዎችን እንነካለን ነው
ሂዳን ግዱ ከነ ራውወተመ ባይየዳ ናኖ ለ አደዳ ደቀበ ይጅራ ቶኮ ገረ ወለጋ ናኖ ሆሮ ጉዱሩቲ ካንሙ ገረ ጉጂ ጉጂ ሊጣከይ ዘትስ ጉጂ ባከይ ዘትስ ራወተሜ ናኑሬን ኩን ባይን ሳኒ ኮማንድ ፖስት ጀለት ቡልፈማቱራን ባቲያ መጂ በረኩመለ ማፍኩደ ሰገድራ ጀልቀቤ ነሞተ ጁምላዳን ቀበኒ ሂዱቱ ናኑሌ ከነቱሬ ፉልባና ፎንኮሎሌስ ደብሬ ጥቆ ገብጀሬ ቱሬ አመሞ ከደብዬ ከይፈካታ ጉጂ ሊጣከይ ሳዮ ጥቃተ ነሞተ ቶርባተ ሚሽን ቱይደሜ ሆሮ ጉዱሩ ከሳሞ ነሞተ ሶዶ ሚሽን ጉጂባ ከሰትስ አከሱመ ነሞን ሂደሙ ደገኝ ጅራ ገሩ ለኮብስ ሳኒ ዋንን ቁልቁላይንስ ገባሳ ከነቲን ደበሌ ረሞ ረጋን አራኑ ዱፌ ጅራ ሂዳናኩመ ትፉፈት ጅራ ነሞን ኩን መረሙርቲ ትንዲያተን ደው ሴራን አርገተን ዩሮባ የሰበባን ትደመንሌ ትኒማ ሙጀረን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ትቆራታ ምርገለ ነማጋን ፈአፍሪካ ፍሳ ተክለ ነሞን እኛ ከነ ሂደመን ባየን ሳኒ ከነን አማንዱራ ሂደመን ይትሮን ተውልዱ በተን ጅሩ
ለብዙዎቹ ሰዎች ባለፉት በዚህ ሰንቀሌና ኦንላይን ላይ በነበሩት ስሮች ውስጥ ታርጌት ተደርገው ወይ ደግሞ ለዛው ስም ታስረው የነበሩ
ነሞን ባየ የሮ ደብረ የሮ ሰንቀሌፍ ጦላይ ሂዳን ቱሬቲ ከነን ሂደመኒ ነሞተ የሮ ሰነሳችት ደመኒ ኡቱይ መናን ሴራረቲን ዲያቲን ባቲሌ ለማዝ ሰዲቱር ሲሰመኒ ባኒ ነሞተ ከሲ ነሞተ በከመኒት ከንጥዬ ፈቴዳን ኩንጀሩ ቡፍሳን ከነላልችሴ እጀኖ ዳበኒ ሳኔ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ቀቦ ናይብሰኒሲ ነምኒ ሂደሙ ከሚዩ ሳቲ አፍርተሚ ሰደት ከሰት ሴረት አከያቱ ቀቦፊ ሰበባይ ትቀበመፍ አከተማሙ ቀብዱበታን
ግድነዚህ የሚፈጸሙ ጥሰቶች ከህግ ውጭ ናቸው። ዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብት ህግንም የኢትዮጵያ ህግንም የሚጥሱ ናቸው። አንድ ሰው ከታሰረ ጊዜ ጀምሮ በ48 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት መቅረብ አለበት። የታሰረበት ምክንያት
ምርገወን አለነማ ጨብሰመንኩን ጎቻሌ ሴራ አላቲ ሴራ ምርገድ አለነማ ሳደርካ ዱኛስ ሴራ ኢትዮጵያስ ከነን ጨብሰኒ ነምኒ ቶኮ የሮቀ መመራ ጀልቀበ ሰዓት ያፍርተሚ ሰደት ከሰት መነሙርቲ ጥያቹ ቀባ ሰበባን እትደመስ እትመሙ ቀባ ሃል እትቀበሙስ ከበጃነሙ ማሳ ከንቱግነ ከበጃነሙ ማሳ ከንጉት ተው ቀባ ባየን ሳኒ እዶቶኮት ወልት ቀበመኒ ጉረመኒ ጅሩ መነሙርቲ ትንዲያተን ሰበባን እትማ ተመኒፍ እትኒመሙ ከንትማሙ ሸኔ ሸኔ ጀቹ መሌ ከነጎቴ ጅርታ ከነቲ መተምቴ ጅርታ ዩካኒሞ ረጋ ካናዳ ዩኒቨርሲቲ ጅርታ ከንጀር ኡንጅሩ ጀሩ ቆራታ ምርገደለና ማጋን ፈአፍሪካ ከነምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኩን ጎዲናሬል ነሞኒ ኩን ራቀበመን ናኖሌ ሂደቶን ኬሰሶቹአኒ ናኖሌ ደቶታፍ ሞቱማ ግዱት ሎሊ ገገሰሙ ከናወል ቀበቴ የሞቱማን ተርካንፊ ነገይ ጉምሳን ፉደነ አከሚት ነገኝ ኤክስ ሱዳንዳ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከረከሚት ላለ ጀረሜ ጋፊ ዲያቴፍና ደብሰንስ
የታጠቋሎች እንዳንዱ እናካለን ዘካዩ ላይ ተጠጠ
ሁምኖን ዲታተነከጅረን ቤግና ናኖ ሰነ ረኮን ነገኛን ጅራ ገሩ ተርካንፊሌን ሁምኖ ተደተንረት ፉደተሙ ወረ ከራነጋ ከራኦ ከረን ቀምነን ያደሳኒ ይፍሰተንረት ፉደተሙን ቀቡ ኢሳኒት ጥየፈቹን ቀቡ ከነኒ ደተኒ ረኮ ኡመን አደባሰኒ ተርካንፊ ፉደቹ ቀባን ከናብጀች ከነኒ ደመንከኑን ደናላሉ ባየን ሳኒ ነሞተ መጋላቲ ነሞተ መጋላ ከስጅራተኒ አከሲስቴ ተሪ የከትርማቹ መለን ገሩ ከነስቴ ደውሴ ራርገቹን ረንጅሩ ጀቹ ሚቲጀሩ በፍሳ ተግለ ዋይ ነሞተ ደመንከና ሞቱማ ራይብ ሰርገቹ ዳፍ የሮ ባየ ደደ ቢሰኒ ያለኒ አንጎን ሞቱማ ቢልብለ ረጅራ ነኒላለቱ ኮማንድ ፖስት ይላል ለተፋ ከቲን ጀራን ከዱበተን ቆራታን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኩን ኮማንድ ፖስትን ሞ ኤስ ከጅሩ ዩም በን ጀዱ ኢፍ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጀር ቀበቶር ባንካ ናራባ ስለልችሴ ቪኦኤፍ ከዴዲከነን ኢትጋፈተማን ሰብቁንምቲ ፓርቲ ባዳዲና ኦሮሚያ ኡቦታ የደንዳ ጣበትች ምርገደነነማ ከነን አካታ ከበጃነ ሞማት ቄሱት ምርገነ ሞማጭ አብሰንረቲ ሞቱማና ከተርካን ሲፉለቱ ጀጀቤ ሱራ ማሊፍ ተርካን ሲፉለተ ጀቹን ከነመገዲሲ ሱጀሩ
የተወሰደ ያለው እርምጃ መንግስት ህግንና ህግን ማከፈክሎ ያደረገው እንጂ ከህግ ያፈነገጠ ከጉዳዩ ጋር ተያዥነት የሌለው
ተርካንፊን ፉለተማጅሩ ሞቱማን ሴራፊ ሴራ ኤገቴ ከንጎዴ መሌ ከንሴራን አለቴ ሚቲ ነሞተ ድምቻውሊን ሀሪሮ ሂንቀምነ ታሪሞ ሶቺ ዮኪን ዴምሰ ኬሰቲ ሁጂ ኬሰቲ ዶጎጎራን ከንቀበመን ሂንጅረን ጀቹን ሂንደንዳሙ ጅራቹ ንይመሉ ገሩ ሱን ቁልቁላኤ ገዲፈሙ ሰነራ ከነቤ ገሩ ሴረ ጠቤሱማ ናኖ ሰነጅሩ ሀላ ሐዋሰ ረኪሳ ጄቃጅሩ ስሬሱዳፍ ከንጎደሜዳ መሌ ሰናን አችቲ ፈዲኒስ ሂንጅሩ ወንቲ ሁጀተሜስ ሂንጅሩ ጀቻዳ
Oromia litaf, Oromia kibake set, motuman command posti ramade, umna warana bobbasu satin, umman nina anno sana, akka gidra ke sejirut, komek e totara, iatul alchisur anis, akka najera no butayin.
Iggin maskabber, hizdu basalam wotto, basalam madwat indi chil masyal, yemungi salakhin nasila nabbaran.
Sera eksisu, umani nagambe, nagan akagalul nesisu, itikawatamu motumma wan turef, amma yunas sana oso ingorin turu kenyaf, humni alaste, kambiye kesa, yonu morme, yonu abare, gari rajen. Nano sana tigaru, hala sukannesa ten, dala nama ratti, plastiki chowsa kanguban, dala nama kan ukamsan. Haafi ilmo kan bakka tokkotti gudeedan abbooti ijoollee isaanii daa'imataan duratti kan ajjeesan hojja gara jabeessummaa hamaa namoota irratti raawwatan to'annaa seeraa jala ooluu qabu jedhee ennaa mootummaan ka'u sadarkaa kanaan mormiin ka'umsa kan baay'ee nama gaddisiisudha. Maaliifidha olaantummaa seeraa kan hin kabachiifne yoo jedhame kun sirrii ta'a jechuudha.
Lola warana mootummaaf hidhattoota warana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru laalchisuudhaan jiraattonni naannoo VOF yaada isaanii kennanii fi hayyoonni dhimma kana xinxalan lolli kun marii karaa nagaatiin furmaata argachuu qaba jechuudhaan deddeebisanii dubbatu. Itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii badhannaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa garuu mootummaan gama kanaan obsa guddaadhaan yaalee dadhabee tarkaanfii kanatti seene jedhu.
Amarar yetegedele zeguchi yeletele siracho
rakkon heddu umama hoggansi ajjeefama lammiiwwan hojii isaanii guyyuu akka hin hojjenne kanneen dhibaman akka yaala hin arganne barattoonni akka hin baranne sana qofa miti ollaa kan ta'e bulchiisa naannoo Benishaangul gara sana namoonni jaarsummaaf deeman ajjeefamanii rakkoo mudate ummanni buqqee rakkooleen hedduu turaniin sana wantooti eegalle akka hin gufanneef yaalii hedduu gooneerra lammiileen biyya alaa osoo hin hafiin ajjeefamanii kan gubatan ni jiru sun hundi rakkoo guddaa ture ta'us immoo waraanarraa karaa nagaan haalota hiikuun barbaachisaadha jedhee mootummaan amanuudhaan hojjetaa ture sun garuu hin danda'amne kanaaf kan ta'ee jiru. Uummatichi rakkoo guddaa keessa waan jiruuf mootummaanis tarkaanfii fudhate olaantummaa seeraa kabachiisuu qaba gaaffiin jedhu uummatarraa ka'aa ture hojii uummata hirmaachiseedha kan hojjetame.
Gama biraatiin rakkoo nageenyaa Oromiyaa lixaa keessumaa godinaalee Wallagga lixaaf qeellin Wallaggaa keessatti mul'atu dhiyeessuudhaan namoonni baay'een gara godinaalee naannoo sana jiranii fi gara Gaambeellaatti akkasumas gara Finfinneetti akka dhiyeessaa jirantu dubbatamaa jira. Walumaagalatti ala Wallagga lixaaf qeellin Wallaggaa keessatti mul'atu dhalataa naannoo sanaa amma Finfinnee dhufee jiraatu kan maqaasaa Dikoo jedhu gaafannee akkana jechuudhaan waan jiraattoon achii baqatan dubbatan jedhanuuf ibse.
Dhugaa kan namoonni yeroo baay'ee haasaa ammaa inni waraanni mootummaa humnaa ol jiraa jedhu naannoo sana irratti komaandi poostiin naannoo sana irra jira lakkoofsa jiraataa gadi mitidha baay'inni waraanaa jedhu. Baay'inni waraanaa kun gaachi kan inni qubateef tarii warra hidhatanii socho'an yookaan waraana bilisummaa Oromoo warra bosona keessa jiran jedhamu kana to'achuudhaaf ta'uu danda'a. Kana duwwaa miti garuu kan namoonni jedhan waraanuma mootummaatu baay'ee nu dararaa'e kan namoota miidhan kan namoota cabsanii kan namoota reebanii waraanuma mootummaatii jedhanii harka caalu kan isaan balaaleffatanii. Hanga tokko immoo waraanni bosona kana keessa jirus gara warra mootummaa wajjin quunnamtii qabu jedhee shakkurratti. Ejjennoo dhokataa ta'e hin fudhataa jedhanii isin dubbatu waan gam lamatti argita namoonni kun obsoodaatu addanallee dhufanii. Yeroon kun yeroo beekamaadha yeroo itti bunni funaanamuudha. Biyya kana keessatti karaa bunni hedduminaan dhufu keessaa kallattiin tokko kallattii Wallaggaa irra garaa jirudha. Akkatti gadi baanee buna funaannan dhudhamnee bosona gaadhannee buna funaannee nyaata warra bosonaarraa jedhu. Kanaaf bunni keenya bakkeetti badaa'ira gogeerraa harca'ee isa har'aa miti isa amma keessa jira osoo hin taane fuulduratti ifi namatti hin argamu hedduudha hawaasa naannoo sanarra jiru. Wanta sitti ulfaatu hedduutu jira namoonni kun gidiraa guddaa keessa akka jiran maaliif akka adda ba'ee Wallagni kun waraanaan to'atanii qabiinsa akkasiirratti geggeeffamaa jiru gaaffii namatti taa'u.
Dhaggeeffatoota keenyaa egaa kanneen armaa olitti ibsanu kennan mara galatoomsachaa kanuma nan xumura. kada gajir tana su Washington DC raka dabru radio sagale America saganta afan remote rakuna ge nyaaw romi alita ke suma godina de kallam wallaga wallagal ta ke sat wonnat yenye mudate bakanne acci bane kanen jiran namon nagitokko ifsa vof kennanin akkarakko kanat furman ni barbada mugafatani jiru university wallaga ra hayon dilama ka science siyasaf kamirgana moma alam moromiya ke sat mulata jiru tintalu ayyade kennanisi rakkon kun dinagdev jiru jirenya was jarat iba hama wangis suf Marigar fagoge gesuran furmata tikennun baye barbaachisa rajechun dubatan na kor markatu gabase ture
rakkon geenya oromiya lita keeset keesuma goddon legga litafi qillemul leggatu momin bekadden magala bra keese jira derge gonjedu fi sababen negeenye kof sudaduuf maqako himun barbaadu jid sorbento kudura rakko walitdu kasa qaamo motumma fi qaama hidate socho waranibli summa oromo jedemu jiddutti anaan fillo keese turirran bekadde be jedu halekanan yade saibseta
Namni makani sa kenche kafamni sagalini sas kilin sarayole kamahit ati kisa tokyokan lamanu matiko yokan anuman nami udan dojede yadi sa barifaman akad yatu gafate ammo akas jeda ijo lisa DTV kabinya ko kudinak ilimul lega bakan makasa himum barban nid isen nanu brat bakat dijra chajra irokana baradarbe ijo liku sa DTV namota dandani jo lisanin bersifan ni ofitifu in bersisa ture iro amma kanagaru matiko sted dabin jirinya ko sted dabin bakat dewa kabrati jeda barana ijolleen kos barnootarran jirtu bakka biraadeemuun mana namaatti qaxaramani hoji guyyaa hojjetanii of jiraachisaa jiru jedha barana midhaanii singalfannee buna simbu'annee jedha qaamotni hidhatanii bosona keessa sochoon waraana bilisummaa oromoo jedhamanis humnootni mootummaas manatti seenanii yoo waan argan fudhatanii nyaatan bishaan budduuffatanii dhugan yoo qaama hidhatee jiru bira odeeffannoongee waraana mootummaa qallabdan jedhanii nama ajjeesu warri waraana mootummaa ammoo isintu qaama hidhatee dhoksaa jira jechuun nama ajjeesu sujadan nikun goftaleman bulun wanin dandam neef qeeko diise bakadde jada furmasnisa tokkof tokko qamotni lamanu ukasadabani walin marechu qabu jechun dubbata immakane irratti hayyota university wallaga lamadubisen ture dr gammada fqadu university wallaga tibarsi safi mirganamu mayratti qorando gara gara din sajiru
hawasa kana furmata katotta kangaba kotin tarkanfi warana male filannu wan addadda fayedamudan rakko jiru hiku fi halu jechuna tiyefannu dalu kanum olantumanan gei tabata kanjira addabasu jalqaba saboda mari fura kitisu qaamni biraatu giddun galin yookaan immoo qaamni biraas giddun galee administration kan jennu akka biyya akka idil addunyaatti yeroo daangaan sabalataa deemu kana raawwachuu qaama lamaan sana keessatti walaman taa'uu
obbo Galataa Gammachuu yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi qorataa nagaaf tasgabbiiti
siyaasa keessatti waraanni filannoo jalqabaatu hin taane filannoo dhumaadha falle qabuun dhumaa erga yaale booda kan itti seenamudha malee achirraa kan jalqabamu miti waraana jira yoo ta'e maaliif waraana eenyuun waraana galmi isaa maalidhaa waan jedhutti yaaduun dirqamadha fedhii hawaasaa giddugaleessa godhachuudhaan fedhii hawaasaa irratti walaman taa'umuu danda'utu nurra jiraata yoo akkas hin taane siyaasa nuun geggeessinu kamiyyuu siyaasa fayyaalessatu hin taane siyaasa dhukkubsataa ta'a jechuudha siyaasa hawaasa giddugaleeffate amaleeffachuutu nurra jiraata malee fedhii keenya irratti kan hundaa'e ta'u nurra hin jiraatu.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakuur Malkaa Amboraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayil Saatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.
Bell.